bwayogera Mukama gy'oli.
Lulina wakaba naliwo, mutima nagulaba nga kuyebe. Lwe wafirwa abazadde olwo n'ogwamu wajula okuzirika. Enganda lwe zakuleka, emikwano lwe gyakuyiwa. Wayita nkuyita benze ne njitaba, ng'oluyogaano lungi luyogaana. Ze nayitaba gwe tewawulira, naye nga mu mutima nze nkwagala. Oli wange ku bwange, nakutonda mukwano, sirikuleka nze. Omutima ne gujula okuyulika. Wagamba obulumi obukujjudde bususe okukawa. Mbundo okuva mu buto tewafuna ku mirembe. Oyambye bangi ne beerabira, ne wawola ne bazirya. You were rejected and betrayed, naye nga nkulaba obigumira. Laba amaziga ge wakaba, akasumbi ko kajude, towanika mugwano.
Tunulira nze,
sembera ye.
Tunulira nze,
kole chipya.
Tunulira nze, munange. Tunulira nze,
tamuli chiraba, tamuli chimanya.
Ntusa nowe sigwa wange,
ntusa nowe sigwa wange.
Sabacho ya galaba kuwe weire,
ntusa nowe sigwa wange.
Wasabo mwana kuwa devalongo busa,
ntusa nowe sigwa wange.
Motoka jo ya galaba kuwe wevugire baby,
ntusa nowe sigwa wange.
Oli mwana. Wasoberwa, wazirika, amazima wakowa, mewetamwa, tewawanika. Zena kula wanga tobitegera, na ye nosala one sige.
Bakusekerera nga buli woyita,
mukwano
abakujoga nga tewabadisa.
Sasule mulujude, elia wesigwa mbera mwesigwa. Ntusa no wesigwa wange,
ati ntusa no wesigwa wange.
Sabacho ya galaba kuwe welire,
ati ntusa no wesigwa wange.
Wasabo mwana kuwa devalongo busa,
ati ntusa no wesigwa wange.
Moto natwala mafuta nkuwadde
muweleza
sangula maziga kati sanyukako
atuse kati nkusano wesigwa mwange.